ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa sheegay in howlgalka sabata bixinta ee koonfurta lambedusa adkeyd laba doonyood oo qarqabayna ay kasoo shuruucdeen xeebaha tuniisiya. Qoraal ay soo saareen ciidamada ilaalintu ayay ku sheegeen in meydadka labada qof ee la helay ay yihiin hooyo iyo ilmaheeda oo gujir ahaa, asal ahaana kasoo jeeday waddanka Ivory Coast. Waxa kale oo la sheegayaa inay jiraan meydad kale oo iminka la helay. Dadka la badbaadiyey qaarkood ayaa sheegay in doonyaha midkood siday 84 qof, halka doonta labaadna ay la socdeen 24 qof. Dadka badbaaday iyo labada qof ee meydka ah ayaa laga soo helay meel cabir badeedka u jirta 23 mayl koonfurta galbeed ee jasiiradaasi Lambedusa. Xilliga doonyuhu degayeen ayay baddu kacsanayd, sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters. Wararka dadka la badbaadiyey oo marar kala duwan soo baxay ayaan weydiiyey Sakariye Maxamed Cali oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga.
xaqiiqdii wakaaladda wararka ee ANSA waxa ay xaqiijisay ama ay qortay dadka lasoo badbaadiyey inay yihiin in ka badan 34 qofood, waxayna ahaayeen dadkii ku xayirnaa meel jamal ah oo jasiiradda Lambedusa. marka ay usoo dhawaadeen ay dadkani shilka meesha ku galeen, 36 saacadood ayay ku xayirnaayeen jamalka dushiisa. dadka la la-yahay haddeertani waa 30 qof wax ka badan. waxay kaloo wakaaladda wararka ay sheegtay in xaaladan ay tahay mid aada u xakiran, islamarkaana badda ay kacsanayd. xilligii dadka lasoo badbaadinayay qaarkoodna ay ahaayeen dad haween iyo dumar ah. 57 qof ayaa marka la xaqiijiyey, qofna dumar ayay ahayd, qofna wuxuu ahaa canug. labada qofood ee meydkoodii kolka hore la helay, sida ay sheegtay hay-adda IOM ee arrimaha qaxootiga qaabilsan. marka ugu horeysay ama doontii ugu horeysay waxaa saarnaayeen 48 qofood, 45 kamid ah waa la badbaadiyey, 3 kamid ahna waa la waayey. marka waa doontii marka ugu horeysay ee 34 kolka hore lasoo badbaadiyey, waayo jamalka ayay xogsanaayeen, qaarkoodna baddi ayaa laga soo saaray. doontii labaad marka waxaa saarnaayeen 42 qofood oo ah dadkan sabshaxriyaanka ah ama kasoo jeeda wadamadan Cameroon iyo Burkina Faso iyo Mali iyo Gambia iyo Senegal. waxaa marka ay ahaayeen dadka ugu badan ee doonta labaad ee ku qalibantay.
madaxa booliska gobolka Emmanuel ayaa sheegay, sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Talyaaniga, in dadka xilligan u ogolaaday inay doonyahaasi soo raacaan dadka muhaajiriinta ahi ay yihiin dad aan naxaynin. dowladihii Talyaaniga soo maray muddooyinkii ugu dambeeyey ee ay dowladda Giorgia Meloni ku jirto ayaa dhammaantoodba waxa ay bedeleen shuruucda muhaajiriinta sida aan waafaqsanayn sharciga dalka ku yimaada. Sakariya ayaa sharxaya xeerarkaasi la bedelay.
wax ka bedelka sharciga socdaalka iyo maangeliya doonka ee Talyaaniga ma ahan wax cusub ee hadda soo bilowday, waa wax macnaha soo jireen ah, islamarkaana dowlad walbo imaado waxay isu daydaa inay wax ka bedesho. hadday noqon lahayd midka xisbiga mayalka adag ee midigta, ama hadday noqon lahaayeenba kuwa sinistarada lagu tilmaamo ama bidixda ay dimuqraadiga, cid walba waxay isku dayda inay wax ka bedesho si ay cod ay bulshada ama siyaasadda Talyaaniga ay ugu hesho. sharcigan hadda kuutro lidiga ku ah ajaanibta ama soo galootiga waxuu markaa soo baxay sharciyan bishii shanaad, dabayaaqadeedii bishii shanaad ee May, bishii lixaad odaynteedii si aqalka dhexe iyo kansar intaba way soo wada mareen, oo macnaha waa la ansixiyey. arrintan marka wax weyn ayay ka bedeleysaa, saameyn weyn ayna ku leedahay muhaajiriinta, iyadoo marka la sameynayo macnaha xakameyn ballaaran. waxyaabaha marka bedelkan la sameeyo maxay tahay marka ama maxaa ka mid ah? kow, furitaanka xeryaha marka loo yaqaano centre de prima accoglienza, santaro waaweyn ah hotspot loo yaqaano ee dadka lagu soo dhameynayo oo badan in la furo, taasoo marka xakameyneysa ama suurtagelineysa in dadka aysan helin projected accoglienza, in aysan helin sharci wanaagsan, isla markaana dadka soo dhaweyn kara inaysan helin. in la furo xeryooyin loo yaqaano centre governative de prima accoglienza, xeryaha dowladdu maamusho, kaas ama prefecturada hoos tagto, wasiirka arrimaha gudahana uu kontroolayo, iyo in la sameeyo macnaha horudhac xarumo oo ay noqon karaan wadamada dadka ay kasoo galayaan, hadday noqon lahayd Tunisia ama Libya. Libya hadda dagaal waxba ka socdo suurtagal maba ahanbo, balse waqtiyadii ugu dambeeyey dowladda talyaaniga waxay heshiis iyo wadahadal xoog iyo taageerid u haysaa dowladda Tunisia si dadka halka kasoo galaya loo xakameeyo.
maalmihii ugu dambeeyey sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, muhaajiriin ka badan 2,000 qof ayaa soo gaaray jasiiradda Lampedusa kadib markii ay soo badbaadiyeen doonyaha ilaaliya xeebaha Talyaaniga iyo hay-ado samafal ah, iyadoo ay dabaylo xoogani ka dhacayeen jasiiraddaasi iyo guud ahaanba badda Mediterranean-ka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.